mayoyo mayoyo bana mtu wa muziki bana obude kugenda na fetu gena kola ate tugena walala to kola
poma omulamu mwezi buoma omulamu mwezi buoma yabye bukalubanga bugonda.